Yeah, beat check clear mode. Yeah. 2004. Prezo. Let's go. My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Whoa, day my haters come on me pendy.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Whoa,
my fans me na wapenda wote na ma autograph uta sign siku zote na washukuru walioni hold down na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too, album yangu itakuwa hit tupu, so you better act like you know wakiuliza nana na roga sema Prezo. Oh really though, once again here we go, Mr. Jackson knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri yao. Me na count blessings angu Joe. Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing alone. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans,
my fans me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote my haters kama mnipendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu
nyonge, my fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Verse
2, na dedicate kwa my fools when your PhDs, my player hitting degrees. Wanna taka kumvuta Prezo down, lakini mimi na washow haiwezekani. Clown all this kwa sababu ya madem. Wow, wanna sema na wa drive insane kwenye membrane. And I'm like sure you're right. And if you're down with CMB, for sure we'll be tight. And if you're knocked down, bust it, take a hike. Cause I got my fans and with that I'm alright. So, see why hitaji nyie, wala hamni baba ishi nyie. Nazidi kuzipokea tele, baraka zangu nikisonga mbele. Critics, si wahitaji nyie, wala hamni baba ishi nyie. Nazidi kuzipokea tele, baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende, everyday napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende, kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans,
my fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote my haters come on me pendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall. Sasa thanks to my fans nimekuwa superstar, yeah. Thanks to the radio presenters, waliopiga ngoma zangu rewind selector, DJ Styles, and I'm the heavy hitters. In general I want to shukuru the media for making a brother like me get even bigger. CMB my family, now I honor. Forget the haters, let's make this paper. Adam and the whole staff of Insider, thanks for holding me down. Me na wapenda wote, California yote, Klamo wazi jo kwa kunipa genge. Big Ted, True Black na Big Kev, thanks to yo maze, your boys breaking bread. Off my head na wapenda wall, just a couple dramas that I know. Oh, my fans, me na wapenda wote, autographs nita sign siku zote. My fans, me na wapenda wote, na ma autograph nita sign siku zote.
My fans, me na wapenda wall.
Na wapenda wall.
Wote, my haters kama mnipendi.
Kule nisembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans, me na wapenda wall.
Na wapenda wall.
My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote my haters come on me pendi.
Kule ni sembe.
Meza wembe na wapa life kama side a car rolling.
Na wenye wivu waji
nyonge. My fans, me now up in the wall.
Now up in the wall.
Wote.